Ngqongqoshe umnyango wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya KwaZulu-Natal uMnumzane uThemba Mthembu ugqugquzela intsha kwezolimo njengendlela yokuthuthukiswa kwezomnotho. Leli khwelo lihambisana namazwi kamhlonishwa uMongameli uCyril Ramaphosa enkulumweni abeyibhekise esizweni ekuqaleni kwalonyaka. Ugcizelele ukuthi ezolimo ziveza amathuba amakhulu okuthuthukiswa kwezomnotho futhi kuvuleka namathuba emisebenzi. Njengengxenye yokubungazwa kwenyanga abantu abasha, umnyango uqhakambisa ukubaluleka kwentsha ukuba izimbandakanye nemisebenzi yokufuya kanye namabhizinisi okukhulisa izithombo nokwakhiwa kwemikhiqizo ukuze ilungele izimakethe. Mayelana nemininingwane ngezinhlelo zomnyango, abantu abasha banxuswa ukuba baxhumane nehhovisi lomnyango eliseduze nabo. KwaZulu-Natal, senza ezolimo usikompilo lwethu.